fadda o nyalo ma sapo ba halede yambingol asura holitinde wi de lewru haram dufu ana e libbina hebude yidade le din alislam mi yo hala muhammad sogodogo almami miside medina kura
lewru muharram ndu yo lewru teddundu sanne to allah to wura ana jati indindu ni won e libbi nay burdi libbi hitane de fu mawndi
tari ko moni yambingol o nyalo ma asura hedum woni ko hani wadade le ngol yambingol almujumi amadu kante mo miside medina kura tindini en dilandi
le prophète kanko nulado allah muhammad sallallahu alaihi wasallam no warno medinne o tayki ke yahude en be ana horanno ashura sapu lewru muharram muhammad sallallahu alaihi wasallam landi ke be hudun sabi en kora be koliti wiide nyalane de ana tiddi juudma be sanne sabile o do nyaloma musa alaihi salam allah hokkidum sambe do fir'aun muhammad sallallahu alaihi wasallam do holiti wiide kanko buri batade musa alaihi salam burde yahude en be o wihi so allah subhanahu wa ta'ala junni balde mako fo yihi hitan ngawrore o horan balde jeena kay balde sapu lewru
leddin alislamé anandarta e wi almujimi o dursitade qur'ana e wadde ko moji le yambingol o nyalom haram dum yo anniya muhammad sallallahu alaihi wasallam fadde mudon yawtude
alislamé ana hani beejude dewal mudum sanne ana hani hokkude hore mudum allah subhanahu wa ta'ala
le mali tiagal duwa wuji e juldeji golleji goddi ana ngade le yambingol o nyaloma e finatawaji sukabe ana jandarude kayra mubben e goggirabe mubben dartude duwawu na du yalla dañe ko ndokki dum ben kalisi goggiragu na kawiragu wonno ko andindo finatawa amadou diallo holiti wide
e le dina alislamako qur'ana yeggini en sanne pabondiral dum sabi so badirabe rewbe worbe ko buri hewde fu dun don lewru janto goggirabe mudum na kawirabe mudum jaam butunoybe galleji mabbe labbina do duumaaje mabbe kawirabe goggirabe do ana bella yonki ben don sukabe ngadana ben duwawu du sa ewi tan ayyam finatawa men o e huunde boyne
holiti wide o nyaloma nafa mudum ana hewi sanne fa handen di golleji ana kani jukkude wadede mo ana wawi beedude den dam hakkunde himbe o andindo finatawa ana data e sarabe du lato misalu en holitinde sukabe ko moddi allah holle e mo wuri